na kuombea kisi wangu kwa janali, hakukinge na kila lenye shari, hakuepushe na mabwana matapeli, mahusiano ulo nayo yafike bali, liwalo laliwe sawa naomba ni rafiki yako, usinichukie wala mimi swadui yako, naomba msalimie huyo aloteka moyo wako, nilitamani nwe mie ila tatizo sina kiboko, na sio kwamba nilipenda kutembea uwezo gari ngepata wapi, mimi sio kwamba nilipenda usipende uwezo mavazi ngepata wapi, na sio kwamba nilipenda kukona na kata tungepata wapi, mama 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 wewe ngepata wapi, nitembelee geto kipata nafasi, so vibaya mara moja moja ukantumia SMS, so vibaya japo nikipiga simu nampa yeye anapokea, so vibaya nikituma meseji unampa yeye anachatina yeye, no 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 Sidi nikituma unezona ilo teki nijibu, lipi nirokosa kipenzi tafazari unijibu, umasiki na turusi kupenda kipenzi nijibu, no 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 toba ya rabi mbona wani ya vibu, tena ulinizwe shaviba sizoni kunikodia waindi na wakorea, na ulipenda nikikwimbia na shwele mwingine na kwimbia, watu wa mivivu wa kufua wazani na nyata nifulia, sikwezi geto limekuwa jalala, mwaba lipenda mkutabesi uwezo gari ngepata wapi, misi ukwaba lipenda usipendesi uwezo mavazi ngepata wapi, na si ukwaba lipenda kukonese mwala kata tungepata wapi, mama 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 mama